Sifa mengi kadharika hotali itake mwingine wa nini na wewe ndo unaitosha makombo kombo ya nini pilipili kawasha nazidisha ufundi umakini isije uza plesha ukianza we inafata mimi paka mwisho tukifa uniamini mwenzio Unazawenda fata mimi Paka mwisho tukifa Unazawenda fata mimi Amenijeza makopa, makopa, makopa Anayajua mapenzi, mahaba ya mwakika andani Paka mwazenu naogopa, naogopa, naogopa Hasa kenda mbali, moyo nisi na amani Choo, 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 to, 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 to Jamani toto langu, ni mtamu na jaza utamu Jamani choo, 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 choo Jamani toto langu Hakinipa aneshi hao Take mwingine wanini Na wewe tunaitosha Makombo kombo ya nini Pilipili kawasha Nazidisha ufundi umakini Isije uza plesha Ukianza we inafata mimi Paka mwisho tukifa Uniamini mwenzio Unazawenda fata mimi Paka mwisho tukifa Unazawenda fata mimi Nakupenda